tan iyo markii ay yaraadeen roobka wali baasi adkaada ayaa xaalado bilaan ee ku jirta deegaan iyo degmooyin ku tirsan koonfur galbeeda iyadoo meelo qaar waroogii biyo ka jarangaasi guraayeen taasay saameyn shil duwan kulo kulo maayeen dadka iyo dunyada deegaanka Busley oo hoos gooya magaalada Baydhabo iyo waliba ku jartay xaalada adag ee dhiniga biyo ee iyadoona waraa deegaanka si dadka ku dhaansada jaranga biyo si yaraada ayaga isla markaana haddii isbedelay taasii tii halis ka eetaa nololaha bulshada hooyo Faadimo Cabdi oo ku nool deegaanka Busley waliba ayaa ku hadalaya xaalado biyo yaraanta ee ku jirta deegaanka iyo sida saameyn uu ku yeelatay sidoo kale niyi sheegtay in wartunga maalmo hadareer la kiyaab iyo guranga
laakiin roob waa banglaayna bay dooro biyo bal galay hata biyo banglaay tuulo anta aan kaayna la ororahay hoola aanan male aanan bay dooro niin ku sheeynaa wanaad saddexli aagan niin kasho wanglaa kashbaanta la kasheena roob yari hay misgeedi hood arag diyaabas beero halaawe han faragali roob dori gali markaa wal saase etoobiya aaranka taana bay loo tuulada ku fayl
ko komide odayalka deegaanka iyo sheegi in deegaanka walceel uu saan lahayna oo dadka meelo dheer biyo ha ku dhaansadaayeen waliba kale ugu soo xusay in iyo dareemayaan xaalada adag
ee hatta xaalad ma fayl ma ayda hunta leeno warbi ma ka jir hatta idoon oo horeeti u maadi roog deeli lahay si heeraabti ororanka batiima hatta ma gunta orora jirta ee biyo bahan dhawayna ma ma dib joogi dhawaadan 7 km 8 km amra biyo gelin jira ee eelna anta ma ilaa emergency jira madii eel inta haanina faylaaytay wal waraabo fadi may kilometer nin jirtee 7 km ilaa 8 km ee idii damerkii raabtay li dhaan isku faamu korta ta saado moqon yahay toon koy markaan saasa gaabka ilaa roob nishan sanadkan dhimini nan wartis bi in ka jirn ilaa emergency jira beerona may ka bahe wal gagaab ee ka bayma saasa gaabka
Hassan Macallin oo ee samafale deegaanada ka shaqeeyo ba waliba Arabka ka adkeeyay in soo waro biyo kiyadkee ka jareen ee biyo ku dhamaadeen maadaama 8 bulood ee dalka waroobeen ku qubana iyadana lan sababay isbeddelka ku kooyay amnida
in badan ma araga jarna sanadkan roobta baan qubana inta ka hor muddo bil ibar la kuroga beero madina kooyni shabaaliyo iyadaan faylahayti wal yara ka jareen wartaad si gudaaje in jagdiya ba dhulki saarada la yaa dheereey dhan balantay dhulki saaraga ama la nagatay kulli roob yaraanta lay wadatay biyo biyo laanga la roog hatta madan meel eela lay biyo ku waydi korma tuulooyinka jarjareedana tii hatta ninka dambeeyti warto yara wal yara la ku dhurdaayeen wal yara ka jirtaan aday bay ilaah ka aragdiyo roobta baan qubna roob yar amalada isbedelili ha weelastan roobta baan qubna markii roobta qubanta warta buuysin mufadi ila roob roob jeeli ka deeraw sidii bilood leeyo roob jeeli ka deeraw way ku sugu fadi maaha warti roobti baan qoban